Kalata ya chiwiri ya Paulo yolembera Timoteyo, chapitala 1. Paulo mtumwi wa Khristu Yesu mwachifuniro cha Mulungu, anandituma kuti ndilalike za lonjezo la moyo umene uli mwa Khristu Yesu, kwa Timoteyo, mwana wanga wokondedwa. Chisomo, chifundo ndi mtendere zochokera kwa Mulungu Atate ndi Ambuye athu Yesu Khristu. Ndikuyamika Mulungu amene ndimamutumikira ndi chikumbumtima chosatsutsika monga momwe ankachitira makolo anga. Usiku ndi usana ndimakukumbukira mosalekeza mʼmapemphero anga. Ndikamakumbukira misozi yako, ndimalakalaka nditakuona kuti ndidzazidwe ndi chimwemwe. Ndakumbukira za chikhulupiriro chako choona chimene chinayamba mwa agogo ako Aloisi ndi mwa amayi ako Yunike, ndipo ndikutsimikiza mtima kuti chilinso mwa iwe. Nchifukwa chake ndikukukumbutsa kuti upemerere monga amachitira moto mphatso imene Mulungu anakupatsa nditakusanjika manja, pakuti mzimu amene Mulungu anatipatsa si mzimu wotipatsa manyazi, koma mzimu wotipatsa mphamvu, chikondi ndi kuzisunga. Choncho usachite manyazi kuchitira umboni Ambuye athu, kapena kuchita manyazi chifukwa cha ine wa mdende. Koma umve nane zowawa chifukwa cha uthenga wabwino, mothandizidwa ndi mphamvu za Mulungu. Iye anatipulumutsa ndipo anatiitanira ku moyo oyera mtima, osati chifukwa cha chilichonse chimene tinachita, koma chifukwa cha chikonzero ndi chisomo chake. Chisomo chimenechi anatipatsa ife mwa Khristu Yesu nthawi isanayambe, koma tsopano Mulungu watiululira kudzera mkuoneka kwa mpulumutsi wathu Khristu Yesu, amene anathetsa mphamvu za imfa ndi mwa uthenga wabwino amaonetsa poyera moyo umene sungafe. Ine ndinasankhidwa kukhala wamthenga ndi mtumwi ndi mphunzitsi wa uthenga wabwinowu. Nchifukwa chake ndikuvutika monga ndililimu. Komabe zimenezi sizikundichititsa manyazi, popeza ndikumudziwa amene ndimukhulupirira, ndipo ndikutsimikiza mtima kuti akhoza kusamalira chimene ndinamusungitsa mpaka tsiku lijalo. Zimene unamva kwa ine uzisunge kuti zikhale chitsanzo cha chiphunzitso choona mwa chikhulupiriro ndi chikondi mwa Khristu Yesu. Samalira bwino zokoma zimene anakusungitsa. Uzisamalire mothandizidwa ndi Mzimu Woyera amene amakhala mwa ife. Iwe udziwa kuti onse a mʼchigawo cha Asiya anandithawa, kuphatikizapo Fugelo ndi Herimogene omwe. Mulungu achitire chifundo banja lonse la Onesiforo chifukwa ankandisangalatsa kawirikawiri ndipo sankachita nane manyazi ngakhale ndinali womangidwa ndi maunyolo. Mʼmalo mwake, atangofika ku Roma anandifunafuna ndipo anandipeza. Ambuye amulole kuti adzalandire chifundo kwa Ambuye pa tsiku lijalo. Ukudziwa bwino momwe iye anandithandizira njira zosiyanasiyana ku Efeso. Kalata ya chiwiri ya Paulo yolembera Timoteyo, chapitala 2. Tsono iwe, mwana wanga, limbika mʼchisomo chimene chili mwa Khristu Yesu. Ndipo zinthu zimene unamva ine ndikuziyankhula pamaso pa mboni zambiri, uziphunzitse kwa anthu odalirika amene akaphunzitsenso ena. Umve nane zowawa monga msilikali wa Khristu Yesu. Palibe msilikali amene ali pa ntchito amagwiranso ntchito za anthu wamba. Iye amafuna kukondweretsa bwana wolamulira. Chimodzimodzinso, munthu amene ali pa mpikisano waliwiro salandira mphotho ya wopambana pokhapokha atatsiriza monga mwa malamulo a mpikisanowo. Mlimi wolimbika ndi amene amayembekezera kukhala woyambirira kulandira gawo la zokolola. Lingalira zimene ndikunenazi, pakuti Ambuye adzakuzindikiritsa zonsezi. Kumbukira Yesu Khristu wochokera ku mtundu wa Davide, kuti anauka kwa akufa. Uwu ndiye uthenga wanga wabwino, umene ndikuvutikira choterewu mpaka kumangidwa ndi maunyolo ngati wakuba. Koma mawu a Mulungu sanamangidwe ndi maunyolo. Choncho, ndikupirira chilichonse chifukwa cha osankhidwa, kuti naonso apulumutsidwe ndi Khristu Yesu ndi kulandira ulemerero wosatha. Mawu oyenera kuwadalira ndi awa: ngati ife tinafa naye pamodzi, tidzakhalanso moyo pamodzi naye. Ngati tinapirira, tidzalamuliranso naye pamodzi. Ngati ife timukana, Iye adzatikananso. Ngati ife osakhulupirika, Iye adzakhalabe wokhulupirika popeza sangathe kudzikana. Uziwakumbutsa anthu a Mulungu zinthu izi. Uwachenjeze pamaso pa Mulungu kuti asamakangane pa zamawu. Zimenezi nzopanda phindu ndipo zimangowononga amene akumvawo. Uyesetse kukhala wovomerezeka pamaso pa Mulungu monga wantchito wopanda chifukwa chochitira manyazi amene amalalikira mawu achoonadi molondola. Upewe nkhani zopanda pake zosalemekeza Mulungu, chifukwa anthu oyankhula zotere amanka napotokera-potokera. Chiphunzitso chawo chidzafalikira ngati chilonda. Mwa anthuwa muli Humenayo ndi Fileto. Iwowa apatuka pa choonadi. Iwo amaphunzitsa kuti kuuka kwa akufa kunachitika kale. Motero amawononga chikhulupiriro cha anthu ena. Komabe maziko olimba amene Mulungu anawayika ngokhazikika. Ndipo mawu olembedwapo ndi awa: Yehova amadziwa amene ndi ake, ndiponso aliyense amene amavomereza dzina la Ambuye ayenera kusiya zoyipa. Nyumba yayikulu simukhala ziwiya zagolide ndi siliva zokha, koma mumakhalanso zamtengo ndi zadothi. Zina zimakhala za ntchito yapamwamba, zina za ntchito wamba. Zina za ntchito wamba. Munthu akadziyeretsa mkusiya ntchito za wambazi, azakhala chiwiya cha ntchito yapamwamba, woyeretsedwa ndi waphindu kwa Ambuye wake, wokonzeka kugwira ntchito iliyonse yabwino. Thawa zilakolako zoyipa zachinyamata. Funafuna chilungamo chikhulupiriro, chikondi ndi mtendere pamodzi ndi amene akuyitanira pa dzina la Ambuye ndi mtima osadetsedwa. Ukane matsutsano oyipa ndi opusa, chifukwa amayambitsa mikangano. Ndiponso mtumiki wa Ambuye asamakangane ndi anthu, koma azikhala wachifundo kwa aliyense, wodziwa kuphunzitsa, osati wokalipakalipa. Otsutsana naye awalangize mofatsa. Mwini Mulungu adzawapatsa mwayi woti asinthike ndi kuzindikira choonadi. Motero nzeru zawo zidzabweramo ndipo adzathawa msampha wa mdierekezi amene anawagwira ukapolo kuti azichita zofuna zake. Kalata ya chiwiri ya Paulo yolembera Timoteyo, chapitala 3. Koma dziwa izi, mʼmasiku otsiriza kudzafika nthawi zoopsa kwambiri. Anthu adzakhala odzikonda, okonda ndalama, odzitama, onyada, achipongwe, osamvera makolo awo, osayamika, wopanda chiyero. Adzakhala wopanda chikondi, osakhululuka, osinjirira, osadziletsa, ankhaza, osakonda zabwino, opereka anzawo kwa adani awo, osaopa zoyipa, odzitukumula, okonda zowasangalatsa mʼmalo mokonda Mulungu. Adzakhala ndi maonekedwe achipembedzo, koma mphamvu yake ndi kumayikana. Anthu amenewa uziwapewa. Iwowa ndi anthu aja amene amayendayenda mʼmakomo a anthu nʼkumanyenga akazi ofowoka maganizo, olemedwa ndi machimo ndiponso otengeka ndi zilakolako zoyipa zamitundumitundu. Amaphunzira nthawi zonse, koma samatha kuzindikira choonadi. Monga momwe Yanasi ndi Yambere anawukira Mose, momwemonso anthu amenewa amawukira choonadi. Nzeru zawo ndi zowonongeka, ndipo pa zachikhulupiriro ndi wokanidwa. Koma sadzapita nazo patali kwambiri zimenezi, pakuti anthu onse adzaona kupusa kwawo monga anachitira Yanesi ndi Yambere. Tsono iwe umadziwa zonse zimene ndimaphunzitsa, makhalidwe anga, cholinga changa, chikhulupiriro changa, kuleza mtima kwanga, chikondi changa ndi kupirira kwanga, mazunzo anga, masautso anga, monga zinandichitikira ku Antiokeya, ku Ikoniya ndi ku Lusitra. Ndinazunzika kwambiri, koma Ambuye anandipulumutsa pa zonsezi. Kunena zoona, munthu aliyense amene akufuna kukhala moyo wolemekeza Mulungu mwa Khristu Yesu adzazunzikadi, pomwe anthu oyipa ndi onyenga adzanka nayipirayipira kunamiza ena, iwo nʼkumanamizidwanso. Koma iwe pitiriza zimene waziphunzira ndi kuzivomereza, chifukwa ukudziwa amene anakuphunzitsa zimenezi. Kuyambira uli wamngʼono wakhala ukudziwa malemba oyera, amene akhoza kukupatsa nzeru zokupulumutsa kudzera mʼchikhulupiriro cha mwa Yesu Khristu. Malemba onse anawalembetsa ndi Mulungu, ndipo othandiza pophunzitsa, podzudzula, pokonza cholakwika ndi polangiza zachilungamo, kuti munthu wa Mulungu akonzekere bwino lomwe kugwira ntchito iliyonse yabwino. Kalata ya chiwiri ya Paulo yolembera Timoteyo, chapitala 4. Pamaso pa Mulungu ndi pamaso pa Khristu Yesu, amene adzaweruza amoyo ndi akufa omwe pamene adzaonekera ndi ufumu wake. Ndikukulamula kuti lalikira mawu, khala wokonzeka pa nthawi yake, ngakhale pamene si pa nthawi yake. Konza zolakwa zawo, dzudzula ndipo limbikitsa moleza mtima kwambiri ndi malangizo osamalitsa. Pakuti idzafika nthawi imene anthu adzakana chiphunzitso choona. Mʼmalo mwake, chifukwa chokhumba kumva zowakomera zokha, adzasonkhanitsa aphunzitsi ambiri omawawuza zimene iwo akufuna kumva. Sadzafuna kumva choona, koma adzafuna kumva nthano chabe. Koma iwe, khala tcheru nthawi zonse, pirira mzovuta, gwira ntchito ya mlaliki, gwira ntchito zonse za utumiki wako. Pakuti moyo wanga wayamba kale kuthiridwa ngati nsembe, ndipo nthawi yakwana yoti ndinyamuke ulendo wanga. Ndamenya nkhondo yabwino, ndatsiriza bwino mpikisano waliwiro, ndipo ndasunga chikhulupiriro. Tsopano mphotho yanga ikundidikira, imene ndi chipewa cha chilungamo, imene Ambuye woweruza wolungama adzandipatsa pa tsiku lijalo. Osati ine ndekha, komanso onse amene akufunitsitsa kubwera kwake. Uyesetse kubwera kuno msanga, paja Dema anandisiya chifukwa chokonda dziko lapansi lino, ndipo anapita ku Tesalonika. Kresike anapita ku Galatiya, ndipo Tito anapita ku Dalimatiya. Ndatsala ndi Luka yekha basi. Mutenge Marko ndipo ubwere naye kuno, chifukwa amandithandiza mu utumiki wanga. Ndatumiza Tukiko ku Efeso. Pobwera unditengere chofunda pamwamba chimene ndinachisiya kwa Kupro ku Troa. Unditengerenso mabuku anga, makamaka aja azikopawa, Alekisandro, mmisiri wa zitsulo, anandichitira zoyipa kwambiri. Ambuye adzamubwezera pa zimene anachita. Iwenso ukhale naye tcheru, chifukwa anatsutsa kwambiri uthenga wathu. Poziteteza koyamba pa mlandu wanga, panalibe ndi mmodzi yemwe amene anandithandiza, koma aliyense anandithawa. Mulungu awakhululukire. Koma Ambuye anayima nane limodzi, ndipo anandipatsa mphamvu kuti kudzera mwa ine uthenga ulalikidwe kwambiri, ndi kuti anthu a mitundu ina amve. Ndipo ndinalanditsidwa mkamwa mwa mkango. Ambuye adzandilanditsa ku chilichonse chofuna kundichita choyipa, ndipo adzandisamalira bwino mpaka kundilowetsa chonse mu ufumu wake wakumwamba. Kwa Iye kukhale ulemerero mpaka muyaya. Pereka moni kwa Prisila ndi Akura pamodzi ndi banja lonse la Onesiforo. Erasto anatsalira ku Korinto. Trofimo ndinamusiya akudwala ku Mileto. Uyesetse kubwera kuno nthawi yozizira isanafike. Yebulo akupereka moni, ndiponso Pude, Lino, Klaudiya ndi abale onse nawonso akupereka moni. Ambuye akhale ndi mzimu wako. Chisomo chikhale ndi inu nonse.